Asali flavor, flavor.
Uko fire, ya
fire.
Baby unani madanga
fire.
Unani washanga
fire, 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 fire.
Uko fire, ya
fire.
Baby unani madanga
fire.
Unani washanga
fire, 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 fire.
My baby you define fine. Nina pen on have a wine wine. My baby you define fine, oh. Nina pen on have a wine wine, oh. Ukini pana go higher. Mimi na we to confire. Palo umeshika ni babaya. Baby ni confire. Na peno na vucheka. Ah, baby girl mama sita. Ah, ukishika na ganda. Ah, sauti tamu kinanda. No love mafi. Uko fire, ya yeah.
Fire.
Baby unani madanga
fire.
Unani washanga
fire, 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 fire.
Uko fire, ya yeah.
Fire.
Baby unani madanga
fire.
Unani washanga
fire, 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 fire.
Mwendo kuta pila, baby you the killer. Wine fine girl, you're my sita takila. Girl you me diva, oh mama sita. Girl senorita ni uwa kukashida. Umeshona kinoma, umejaza kigoma. Umeshona kinoma, umejaza kigoma. Unipe mapenzi ni chutame. Nipe tena ni teteme. Basi tukandane. Flavor sali ni kupakate, eh. Usha ni moda. Baby umenikili umenimoda. Usha ni moda. Baby nimekili umenimoda. Uko fire, ya yeah.
Fire.
Baby unani madanga
fire.
Unani washanga
fire, 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 fire.
Uko fire, ya yeah.
Fire.
Baby unani madanga
fire.
Unani washanga
fire, 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 fire.
Unani washa, 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 washa. Unani choma, 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 choma. Unani washa, 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 washa. Unani choma, 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 choma.
Na penu na kucheka. Ah, baby girl mama sita. Ah, ukishika na ganda. Ah, sauti tamu kinanda. Lolo mazi.
Unani washa, 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 washa. Unani choma, 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 choma. Unani washa, 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 washa. Unani choma, 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 choma.
Flavor.